ɓiɓɓe leydi hewɓe no gara no garda bullano muɗum en wiide ke wakkati goɗon talki muɗum en ƴeewaka ƴeewol lobbol naadu kondan yii ko suuli ɗum en sanne en ɗum waɗa ko nokkunde joƴƴina gam batte faabaɗe ɓiɓɓe leydi keɓa jottina bullali muɗum en ɗon endan naadu kondan wadda kabaru mo heɓi e dow lamba oɗo kam woni 0 & 8 sappo e goho sappo e goho sa noddi ɗo 0 & 8 sappo e goho sappo e goho fuu min nototo min nanan ko mbiɗa ɗum endan kokka kabaru maɗa woɓɓe du hewɓe fuu windan noon ɓatakeji jaara poste on waddana min naadu konna woɓɓe du kay koye mumen gaddoto ɓatakeji to amin ɗo endam caggal so ɗum waɗi ni no woodi hono fedde latinde ƴeewan kabaru fu faama yalla tokki laawol fa hannde no woddu fedde wonde immotode ƴellitto yaade yiwa nokku to wiya baasi o waɗi ton endam o hunde enda eɗon famana san nder leydi ndi ka no woni saɗoromaji no woodi seeɗa saabu wakkati go si jomumen gaddi talki muɗum en ɗo na wullano muɗum ɗo enda no ɓooyan ko muradu o humte ndenne ɗum ɗon saabi eɗen yaari gaɗa seeɗa hono ley journal uji miɗen gattanno miɗen miccintan lamba on endan ɗum woni 0 & 8 sappo e goho sappo e goho mo neɗɗo noddoto o endan saabu noddugol ngol maire no a yoɓata baafuy ɗum ɗon du no ɓeydanno himɓe e miccitade hono noddande 1001 na ko ɓurino endan woni komin keeɓi komin puɗɗi golle warde joni ha noon woni min ƴeewi saabu goɗɗi majji wallana ko haale sanne ligne verte odu golle muɗum ni woni ƴeewde do fila ko darto jeynaari e teetol himɓe gongaji muɗum en e ley cuuɗi saria nene neɗɗo fof gollo golla saria fo eɗum daara ɗum laato hiitotoɓɓe noon e wonɓe ley syndicat hiitotoɓɓe noon jingonoɓe hiitenteɓɓe noon ministére hawjide sariaji e leydi ndi noon darniɓe haɓanade do fila ko darto jeynaari tawi accama e leydi ndi noon ɗum fo eɗum ƴeewa ɗum en nene mi wawa wiide ha saaba ni woni komin gaɗi dey golle kay waɗama sanne golle ko waɗa ɗum enen ɗuuɗi sanne ko bilta nder muɗum min gaɗi himɓe jeeyi fa e nokkuɗe ene ndaarowi woodi ɗum biltodiri fa woɗi jonnon woni kulle goɗɗe hono biltira kanani jomum hokkitama gonga musi tetanoma gonga muɗum nokkuji goɗɗe ɗo konna hono gaɗɗo baasi o enɗan gaccitama gacce mo waɗi on endam